wafanikiwe, wapate maendeleo kama wewe ulivyo fanikiwa. Unajifanya haujui. Watie moyo wengine ili wafanikiwe, wapate maendeleo kama wewe ulivyo fanikiwa. Tusaidiane. Watie moyo wengine ili wafanikiwe, wapate maendeleo.